wababwa tere salama. Ayoyo Oto Frey Lucas Attach.
Oh mama yoyo.
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 Ananambia amechoshwa na mapenzi yake. Ananambia amechoka bora amuache. Benzi kifaranga na mwewe ndipo napotua. Yani ni kufaranga na naye
namesha tua.
Kakurudia manane mpeta mwake. Akirudia usinune mwachalale zake. Yesa naona fahari urijali
wachende mbio.
Akijajua salipi shubiri
chozi na kimio.
Ayo
chombo mpenzi wako afike asije chukuliwa na makarambizi.
Ayo
pasialo solo